Chapanɗe jeenay e ɗiɗi. Nguurndam Almuudo Yeesu.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heɗiiɓe, amin calmina on e innde Allah joom jamo, jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa laawol peewol ngol lelni ngol mbele ina mbaawa dañjude makko jam celluɗo haa abada. Amin mbeltii hannde no feewi e ko min mbaawi artude jokkande on yewtere mon laawol peewal. Hono no min mbiruno on e yewtere men ɓennude heeni, hannde min nganniyi ko wittude e no Almuudo Yeesu Almasiihu foti wurdude haa wela Allah. Ma en njii no hoolaare Almuudo Almasiihu o foti feeñirde e miijo mum, e haala mum, e golle mum, maanam e nguurndam mum fof. Kono ngadorteɗen ko naamnaade holi gonɗo Almuudo Yeesu Almasiihu. Hono no mbirunoɗen ɗum ni, Almuudo Yeesu ko neɗɗo mo ngannduɗaa jaɓii ko bakkudinoowo e yeeso Allah jom senaare o, te alanaa hoore mum hay feere wootere naatnoore ɗum aljanna. Kono joomum jaɓii feere nde Allah waɗi ngam waawde yaafaade bani Aadama en bakkutuuji mumen. Ndeen feere woni maayde Yeesu Almasiihu peewɗo o e dow feŋirde he, oon baraaɗo sabaabunde toonyangeeji men wurtinaa mbele eɗen nanngiree feewɓe. So en tongii, eɗen mbaawi wiide Almuudo Yeesu Almasiihu o ko neɗɗo gonɗinɗo o no ɓernde mum fof fotiri kabaaru moƴƴo Almasiihu o, yananaa bakkutuuji mum fof njaafaama no Allah fotiri ɗum e haala mum ni. Allah jaggirta oon neɗɗo kono ɓiyum ni. Ko ɗum linjil haali nde wi'i, jaɓɓiɓe Yeesu Almasiihu gonɗini indi mum ɓe, o rokkii ɗumen fodde wontude ɓiɓɓe Allah. Ɓeen ɓe jibiniraaka ƴiiƴam, ɓeen ɓe Allah jibini. So neɗɗo haɓɓundirii e Almasiihu o, wontii tagoore hesere. Ko joomum wonnoo adana koo yawtii, han kadi geɗe mum fof kesɗitii. Bindi ɗi mbii kadi, mate on ngannda kon suudu Allah, kadi ruuhu Allah o hoɗi koye mon. Hono noon o nonne nanngiree koye mon no rimɗinaaɓe e bakkaat, no wuuranɓe Allah ni e kaɓɓondiral mon e Yeesu Almasiihu ngal. Ndeen noon woto bakkaat halfu ɓalli mon ɗi nduumaaki ɗi, mbele woto on ndewde muuyooji majji. Woto ullee terɗe mon e bakkaat mbaɗon ɗumen gollirɗe oonyaare. Ndokkee koye mon Allah tawdi kon wuurɓe iwɓe e hakkunde maayɓe mbaɗon terɗe mon gollirɗe peewal. Amin naamni on, so neɗɗo ɓoorniimo wutti daneejo tal laaɓɗo cer, mbele ino jooɗoo to waɗi soɓe walla yaha toon. Ala joomum kay reentoto kala ko ina tunwina wutti mum. Kala mbo Allah momti bakkutuuji mum ne, ko noon wayi joomum yiɗataa ɓadaade hay huunde ko Allah yiɗaa. So en ndokkii yeru, so neɗɗo yaafiimama nyamaande kaalis keewɗo, mbele aɗa waawi waɗde joomum geɗe bonɗe ngam huɓɓinde ɓernde mum. Alaa, a waɗat kay no doole maa potnoo ngam weltindembo. Hono noon ne, so Allah yaafiimama nyamaande bakkaat maa, danndiima e kuugal bonngal ngal, mbele a yettataa ɗum, teddinaa ɗum e miijo maa e haala maa haa nde balɗe maa ngasi fof. Keɗoɗee ko linjiila haali ko faati e haɓɓondirɓe e joomiraaɗo Yeesuɓe. O wi'i, adana enen ne ngonnoɗen ko fuuyɓe, saliiɓe, majjinaaɓe, ngonnoɗen ko ɓe muuyooji e belanteeje kala ciirol kalfunoo. Nguurnoɗen koye nyaaɗere e haasidaagal, ngonnoɗen ko añaaɓe añundirɓe e koye mumen. Kono nde moƴƴere Allah danndoowo en o e yidde mum peeñi, o danndii en fawaaki noon e golle peewɗe ɗe mbaɗɗen, fawi tan koye yurmeende makko. O danndiri en lootngal bakkutuuji men, o jibiniri en gonngol sembe ruuhu ceniiɗo kesɗitinoowo en o. Ngati Allah yuppiri emen ruuhu ceniiɗo o, Yeesu Almasiihu danndoowo en o, ko mbele omo nanngire en feewɓe moƴƴere makko. O rokko en geɗal e nguurndam haa abada ɗam ɗaminiɗen ɗam. Kaan haala ina hoolni. Ɗum noon no sukaaɓe ɗooftiiɓe ni, woto ponndee koye mon e muuyooji ɗi joginoɗon e human binnaagu mon ɗi. Kono no nodduɗoon o senorii ni, onon ne cenoreɗee noon e nguurndam mon fof, ngati ina winndaa, on cenoto ngati miin ko mi ceniiɗo. Holi no mbaawirten tongirde nguurndam Almuudo Almasiihu o? Ko ni, Allah yiɗi ko yo ɓiɓɓe mum kollit sifaa mum e nder aduna hee. E ko raɓɓiɗi, Allah yiɗi ko yo ɓiɓɓe mum nanndu e mum. Wadde noon holi no Allah wayi. E jangɗeele men e bindi ceniiɗe hee, en njii sifaaji ɗiɗi keewɗi faayiida manam senare e yidde. Allah ko jom senare, te Allah ko jom yidde. Dum non, holi no Allah yidi mbayen. O yidi ko chenoten, no o senurini. Njiden bo, te njidundiren, no yidiri enni. Kongurndam senare e bernde yidde, poti sertinde, hapundirbe e Allah be e heddibe be. Allah hali ko fati e dum wi. Ko dum do serndi bibbe Allah e bibbe Iblis. Kalambo wadata ko fewi, wala kalambo yida bandumen on wana neddo Allah. Sabu, mojere Allah feñi te uditani yimbe fof damal dandore. Konden mojere janginte en na cerdaten e lutndare e muyoji aduna. Ko kayre kadi janginte en no ngonirten hakkilbe, feewbe, nundube e aduna. Tawa, eden pada nyalngu tedungu daminden ngu, nyande penji darje Allah men, jom mangu e dandore o, hono Yesu al-Masihu. O rokiri wonki mako, ngammen, mbele, omba sote en e kala bonande, o sennana en hore mako, ngonen lenyul mako kankotan, chiringina ningul, golle moje. Nden non, chere e fenande, kalta te gongo, ngati enen fuf, ko en terde bandu woturu. So on cheki, wata mbaku dine, wata nange muddu on e fitina. Wata ndokate Iblis damal. Yo gujju natu wujudi, wata tampudi, wura e warnyende mum, wawa walludi wasbe. Wata konguli bondi njaltat e kunu de mon. Kono, so hala yonti, kala te hala njotka, mbaw ko bamtudi, e barkindi heda tobebe. Wata chune ruhu Allah chenido o. Ko kanko njeliradon, ngam nyalawmo chotigu mon o. Ngite kala mette e berde mon, cheron e laware, fitina, dukoji, e bonnidde wabbe, ngope dendangal nyadre, mojindirte e koye mon, njurmondirte, njafundiron, no alla yafuri on, ender kapundiral mon e al-Masihu oni. Nde non, ngone nyembobe Allah, tawdu kon bibbe mum be horsini. Ngure ender yidde, no al-Masihu o yidiri en, sakni en hore mum, no urateri mbendini. Wato fijirde e kala tuundi e yinnede nginne e hakkunde mon ni. Tawde kon senibe. Ndoge ko gamutini, wato kala te hala puyka, wato njewta te jewta tunwude sabu hanani, kode e yettude Allah. Ngati pameno moji, hay pijowo goto, hay tunwudu goto, hay jinnado goto. Hono, dewowo sanamuji, ronata e laamu al-Masihu e Allahngu. Adan, kon nipere ngon don, kono joni, e kapundiral mon e jomirad o, kon annore. Non, bandirabi hursubi. Njidundiren e koye men, ngati yiddi ummi koye Allah, te kala jom yiddi, ko Allah jibini dum, kadi ina andi Allah. Mo yiddi ala e mum o, anda Allah, ngati, Allah ko yiddi. Enen non, njidirten, ko kanko adi yiddi en. Kala bide ini yiddi Allah. Tawa ina jogani bandum ganyantumagu ko penowo. Ngati, mbo yida bandum mbo yiyata, wawa yidde Allah mbo yiyani. Kondedo yamirore uruki en, kala jiddo Allah yo yid bandum. Kudum bindi di kali, ko fati eno dewowo Yesu al-Masihu foti wurdude. Mbele dum firti ko almudu al-Masihu o, wawa ta bakudinde, wala ina yide bandumen no yidiri hore mumni e kala saha. Ala, ha joni bakkat ina wawi yende e makko kono o duumota ko hen so tawi o bakkudini o mbo wawi hutaraade fodore nde Allah fodani kala kabbondirdo e al-Masihu o nde wi jiyam Yesu dam law yanta en kala bakkat so en bi en gala bakkat en punti ko emen te gongo o ala emen kono so en kirlitima bakkatuuji men ma o yafo en o labbina en e kala tuundi ngati kanko Allah ko adiyanke ko pewdo wadde non en ji e Yesu al-Masihu wona diine tan ko jokkundiral so neddo habbundiri e al-Masihu o danyat jokkundiral belngal hakkune mum e Allah cenido jom yidde o ngal jokkundiral belngal ngal Adam e Hawa mbasno sababune bakkat mumen ngal Allah rokkiti en dum rewni dum e iijam dam Yesu rufi e dow fengirde dam Allah wonta siftorde toñangeji men sabu Yesu yobani en nyamande bakkutuji men sababunde kabbundiral men e almasihu o ko Allah wonti baba men ko enen ngoni bibbe makko ko e galle he njeyaden ko dum bindidi kalinde bi ngati e kabbundiral men e makko minen e mon fof en danyino badoriden baba o tawa ko e ballal ruuhu goto o nden non on natti wonde hobbe walla tumurankobe ko onon e senibe be dendi gendi njeyadon ko e galle Allah he ko non habbundirbe Yesu almasihu be danyi jokkundiral belgal hakkunde mumene Allah gila do e aduno hala kara kono non holino almudu almasihu o wawirti renirde jokkundiral mum e Allah do e aduno he ina wodi e hala Allah he gede nay baddide en de podden wadde enen almube almasihu obe mbele eden ganda sago Allah no moji nguren ngurdam jerundirdam e joom men o ngam wadde ko weli dum e kalfannu te beyden kadi gandal men e Allah gedel gadanel baddingel en gel ko ni way almude Yesu wurata ko kongol Allah ina jangu dum nyande fof te gongdina dum e bernde mum dofto dum ko bindi cenidi di gandinta en sago Allah ko kanji ngoni nguro ruuhu men di ndokku dum dole kala jiddo Allah e gongo jerani joomum ina wiye yo hedo hala Allah sabu joomum heydat hala Allah no heydirta nyamdini kono ganni yido nyibde e jokkundiral mum e Allah ma dañ ko yidi haldude e mum ko dum wadi gedel dimmel baddingel en ko toraade Allah baba men gondo dow o toraade ko yewtere hakkunde almudu Yesu e Allah no neddo yewtirde sehil mum mo buri yiddini almudu Yesu ina wawi toraade e kala waktu mo yidi almudu Yesu jogaki hala ko futi tororade joomi mum kono o futi nyibdi ko e torogol patungol e soklaaji makko wondude e jettor e kala saha o fotani jodaade ni hay saha goto taw hakkille makko wonani e Allah almube Yesu be ino gandi e wonde toraade ina heewi nafore sabu joomiraado Yesu e hore mum haali wi so on nyaagimu hunde indam mi wadat te bindidi bi wota hay hunde dillin berde mon kono e kala fannu torade Allah njetton dum kolliton dum soklaaji mon nden ma dejre Allah diwtunde fama muyaaji fofnde nyimnu berde mon e hakkillaaji mon e Yesu almasihu gedel tarbel baddingel en ko jeyede e dental wodbe gongdinbe joomiraade Yesu yidbe dum hono no julbe kewde kubbundirtini ko nonne rewobe Yesu be poti tinnondirde ko dum bindidi kalinde bi mbattundiren hakkillaaji mbele eden ngurto koye men e yidde e wadde golle moje woto ngoppen dental men gal no woni hen ngorini kono beydo den wajundirde tawde odon jiya nyalngu ngu ina bado holi gedel naybel baddingel en kedo de ko Yesu wino almum ko adi ina safe o wibe ina winda almasihu o ma lepte ha maya wurte e hakkune maybe nyane nyalawma tatabiji o te e inde makko ma yeyne e dowlaaji he fof yo yimbe mbacce koye mumen bakkatuuji mumen jaafe fuddoraade e Yerusalem ko onon ngoni sedeji den gede wadde non almube Yesu be poti wonde ko sedeji mum be poti ko famnude kabaru Yesu almasihu dando maynodo mbele yimbe ina danya jokkundiral belgal hakkunde mumen e Allah ha abada te ngun sedam faagu haada en tan e hala ngu foti ko wondude e ngurdam mbaylidam kewdam senare e yidde dam ganduda ko doftidam kabaru mojjo sabu bindidi bi laamu Allah wona hala ko bawde an kedido hande mbele ina wadi e ngurdam ma nyalngu ngu ganduda a gongdini dandowo o hono Yesu almasihu yaafima bakkutuuji ma hestitini bernde ma mbele an ka almudu Yesu almasihu tigrigi mbele ngurdam ma ina heewi senare Allah e yidde mum on jaarama sabu kedgol mon yo mojjere Allah won e mon te miccodon no mojji e ko bindi cenidi di kali de bi Allah ko annore nibbere ala e mum so en bi eden kabbi e makko tawa ngurden ko e nibbere en peni te gonga ala e golle men Thank you.
Thank you.